ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe iwde studio tamani ono e jaam hollitidde wiide laana goota moteur ɗum woni laana curki ɗum woni yuwino ede nokku mbiyeteɗo Kubi ele laamu konna o tedde makkana ɗum laato milité saabi mbini yuugol makka mawɗodiral jama ley gaawo yaafaali ɗum ɗo ɗum yaali ɗum fay seeɗa ndenno yaldugol maɓɓe oɗo jama faa heew yaara koyɗe holla metti muɗum ana waɓɓi e kulle kewɗe toon tampereji maɓɓe wasugol maɓɓe cafaaje kañe e hunde fof ko wonno jokka ko police en torriɓe banggal jawdel maɓɓe toon kañe emenala ɗum kañum ɗum Salima fetti fa fetti ñiine Salima hunde fof ko laamu o tongi yalla woteji député ana gaɗe e ley hon oɗo sarti nanggaɗo en ɗum woni assurer ɓe gaɗi mum batu to waga tugu to en kon noon miccutoɗen wiide laana goota mon woni moteur mutinoto en fa yimɓe hewɓe keddigue hen addada muɗum heddigue nden addado heddiɓe hen ɓe ɓeydima kadi saabi holla wiide capan tati e jeenayo ko yaata muɗum heddi hen ndenno ko yaata yimɓe temedde tato yeɓɗiyaɓe temedde nayo gonno e ley kaɗo laana ndenno tewtanoma wallude hunde fof ɓeɗo mballunoɓe toon ɓe donki famrude ronkama ɗum andede ko sabibini oɗo kasara laana ka heewi fa ƴaɓɓitina ndenno leɗɗe makka kiɗɗina jaabuji ɗiɗo lande fof waɗata so faame ndenno ko waɗi toon jaati jaati kanko Souleymane Kenza mo heeɓi toon hunde fof kowonno ko wonko mo moɓi to keɗe ɗo Oumar Waygal
ko laana ka muti ko ɗum waɗi kasaruji kewɗi ko foti yonkiji deɓe tati keddi ley hen ka fande ndiyan ɗo ana wartira e mayɓe yimɓe gonnoɓe ley hen ɓe ɓe jaa hono yimɓe temeɗiɗi fa yettoyaade yimɓe temeɗe nayyi inke ɓe fof eɓe gandi yaade ñafinke fa ɓe jaaha ɓe juula e cuuɗi maɓɓe na woɓɓe ana hendu fa keɓa no ɓantira e l'école laamu koɓe ɓe duyniki ɗum woni yimɓele ɓe yimɓe mumen keddi ley hemɓe fur kanko ministre derniɗo fa ndenago waɗo beete hande o yeehi konna yimɓele keɓɓe sottaɗe ɓe ɓe jaha hono fa yimɓele temeɗiɗi e sappo e goho barmuɓɓe ana poti yimɓele sappo e ɗiɗom ko woni kasara yuwde laana ka ɗum woni yimɓele kebbinama kañe kaaki du kebbinama ley hen fa keewi
nde laana ka wiwno nde ndenno kubinkoɓe jalti himmeji maɓɓe fof ɓe ɓami ɗum to fa heewi hewɓe sakiraɓe muɗum keddima e o ɗo kaɗo oɗo kasara mawɗo Souleymane Kenza ndenno mo heeɓi toon neɗɗo goto gonnoɗe ka laana ka e téléphone en keɗo ɗen Oumar Waygal fa
ana foti yimɓe capanɗe nayo e taton komin ɗiri ɗo ka fa hande mayɓeɓe ana jiite e tatteji ɗi fur jamma nde kasara o waɗno nde sapeur pompier en ɓe kañe gendarme ngaɓe ɓe gaari e nokku o ɓe gaari ɓe ɓami yimɓe yimɓe ka fewi hunde ɓe garday ka fewi hunde gouvernement o wadda on jamma ɓe gadday ko ñamete ɓe gadday ko yarete ɓe gadday poɗɗe ɗum moɗeteɗe keño ɓe gaddi ujunaji capanɗe jeego ɓe kokki gendi gondi banggue mayo gondi ndi gendi kondi waɗini min ko Allah tan andi Allah tan wawi yoɓude ndi gendi ɓe tilgui du ɓe gaddi dagui kañe cudde made laana jaaka fa wallay yimɓeɓe gara kañe kaaki munɗi kañum du gasoil heɓaka ley muɗum e kañum heddi hakkude mayo to kanka e yimɓeɓe kañe kaaki muɗum en fo
goto e honjotoɓe ɓe holliti wiide guɓe gendarme en hawjotoɓe mayoji ɓe yeɓare muɗum en waɗi so laana ka e nayyuwi on wiɓe du soɓe uddi guite maɓɓe saabi ɗum ɓe uddu guite maɓɓe soɓe joppi laana ka ƴaɓɓodo e o jama kañe ɗi kaki teddefo mum fa ƴaɓɓiti e ley kaɗo laana ko yaata e temeɗe nayo dawanno e makka kaki ɗi du ana teddefo muɗum ana yaha fa e camioji ɗiɗi remorgo ko adata wonno e ley makka ndenno hunde fof ko wonno joom laana ka e hoore mum landama kanko mo wi omo heeɓi taƴoral laana ka ana sellu no jaati mo heeɓi taƴoral du wiide kaki ganduɗo hende ɗum ƴaɓɓitaki fa han deƴƴere heɓaka ley gawo ndenno beyte hande ko yaata e yimɓe baale temeɗiɗi e tato wonno hono ko suka e muɗum jama mum jalti ndenno ley gawo kulliti mette muɗum en ɓe kol ɓe jarraki hunde fof kowonno ko police en nangata e maɓɓe jawdi mere mere ko ɓe jawraki du hunde fof ko yimɓe gatta ko hunde fof ko moƴƴu so jedda saria so yaara mere ko ɓe caliɓe du wiide capaje ɓe dokkataki ɗo ɓe keɓata e ley doctoreji maɓɓe ɗo ndenno ɗum laati sababu so immi to ɓe gaɗi to yaadu maɓɓe ɓe jaari koyɗe ɓe kolli mette maɓɓe Mariame Maiga noddi e téléphone keƴa ɗum woni hoorejo maɓɓe to Moussa Bourema keɗo ɗen Oumar Waygal
banggal heddurto laamu o to joni kay ɗum ƴaɓɓiti toñago jaati saabi nimin gaari fa min gaɗa murtere amen kolla mettere amen fusinaɓe kaɓanin ɓe joppiti yimɓele burdaɓe murtuɓe ɗum woni noddirteɓe emenela ɓe hay ɓe yimɓele kañum gonno torrude min ɗo so toñimin ɓami hakkeji amen gujji kulleji amen fuu ɗo caggal ɓe joppiti ɓen fof ɓe kalna ɓe birfintino ko gujji min ko fo kamɓe koɓe gujja ko ɗum yo kamɓe kohe maɓɓe no so weliɓe ɓe jaafo so mettiɓe ɓe acca ɓe garta fa ɓe lammina ɗo yimɓele emenelaɓe saabi minen min jappotaɓe laamo min ɗo soɓe jiiɗi fa kaldale kawral waɗo fof sina minen ɓe bonandaji heeɓi ɓeydu min tawe ley hen min kalde min kawre
dan amra ya sayugo ibi hodorde won katito dan no genga makko hoti dende soldats en do wiete base do bamako do en leenden dende jongu do tarawre kanye e horejo ministre Umar Tatamli be fudom be ngoni horejo leydi o humpiti ministre en be wiide mo nomi on lato bajoto do makko kerido gonno ganomo bangi makko e leydi waka duubi garoji di en e le batman ministre jabbido dum wonno ko kanko mo halnido mo wi de o bamno o do anne mawdo emnela dum woni sandu joka burda be murtube calima hunde fu ko wonno lati be kolliti metta mabbe dum ko gouvernement o tongi nyalande so wi joka député en nyane woteji mum an gara fa ngade le mudo e le batu mabbe gannodo waga dugoto en e le hono aswere yade ala jabbino en be kolliti dum wiide hunde fu ko kawtal mangal garol fa wada e le joka e le gado bam ko do en fa bibbe mal fu kawre hen dum dum be kawra kay mudo kambe ka ko be yidi de be ngoltone leedi mabbe woni be kewtandi mabbe mabbe ta dum won ko be kumanto tan hunde fu ko wonno kanko sira baccil won ko mobani en kede den Ousmane Diko
arande fu e mel rawi ana ngati fateki wadande e wiande hore mum ile azawad en bidu en belaka e sadde noga e nay lewru novembre wote député en fawarde e kaldal bibbe leedi gal gumal e mel rawi jabay kaldal kala faanda haggitere laamu dum e kolliti ile cakite batu to waga duguto kedal fedde de mo sadde agater wi hono wote député o ana wawi hettinde ko heewi bange de duubi je ngaroji kolliti kopiande kanye nande de celali fawarde e mobugol habatobe du dundu taadi holliti welmako ko asiya kanye maa jondiri e mabbe dabare e waddugol mabbe dande e dabareji ngaroji ko nayi e azawadde seriyaji politiki emela ana ele anemu jordade asiya kanye maa noga lewru october ndu
nan no bentia bentia yo ngendi ka ele lam ansongoto dundu ele lam gawo kanyum mul e hakkone mul e ansongo ana wara kilometer chafande joy dendo bombuji kewdu wana tawato chondi bonde yeteri tawato denno tuba ko be darani papel dum dafre denno be donki arande cagal mun ko be nelani tuba ko wobbe dum barkani mun e bangal bombuji fa leedi france be do ngari so ngari e mini ndido chondi bondi dendo kanko ibrahima pietedo sadu mayga kanko mo setanike ko dum wadi ton ko ibrahim e imrana kilometer kene dum Ousmane Diko
ils sont arrivés vers 14h30
et jotti ke wattu mo deja jabori minitaji chafantati be li solda seni je dominobe be goddito bombo o be yewri bombo o luppu be godditike metruuji temede nay be endi be pelli don e don bombo o e ko fili e kadlo ko fu woni pondo bombo o wonno do konko boni muudum ka hadata mo daboree
mais le pont reste encore praticable
nen no hulliti de wiyama su yama idi layya layya su ida mata nen no wajibi layyaji dum inde nen no lajjaidi indama tidal laji ana famdi hon nen no e ko on dido tillaji man famdi mo wala e mudu mo faake do mudu so laji badima nen no be do jama fu anni wonde an harondir an tawta bali mo jida fu ana dogan balu layyari mudu sababu layyaji di en ko hebbin din dum ko saabe saabe yimbe hew ana tinni ana nara di ko dum tinni cogguji mabbe kanko aliyu sidibe kanko dum hawri e ndaro layyari mudu goto legal bal sabali
les prix varient d'un site à l'autre.
Chogouji ana certi no kuji certi. Ka fajoni ila never mi yilto ko termu fu yo jiwde ujinaji debe safo yade ujinaji noga e joyi. Mi hebali mbalu mo chogumu nyanni ujinaji noga. Chogumu mbalu yafa. Yibana jogi sadaji. E ngala budi ci chikan sabe chotti mbalu goto na bali didi fu ana boyta na be sad ko fina na be du donga. So na dum bali ana kewi do sabali bu do to kalaban to
et même dans les rues, il y en a.
Fade men waynondirde kanko Umar Waygal mo halna en no alhali kini e wulare worata talata ri jango e le malikala keddo dem fa
bamako e segu kanyo tumbutu mata nangile nyalawma jango o fu bamako jakkanama degreji noga e nay ya degre chapantete jeddi segu jakkanama degreji noga e joyi ya degreji debe tumbutu jakkanama degre chapantete ya degreji debe
sakiram fane men o wernir fa hande won kumbitama wiide hunde fuk wonno ada juuji yimbe hewbe heddibe e le won walana juuka to kubite le lab to konato en beydima kasen fa hewi mo woniral jamale gaw fa hande yaali holliti dudu e menena kanyu du salima hunde fuk wonno tonga bangal kabaruji jonne dum kawtal hanugal wad le mal dal kanyu woteji deputy en kala ten dum ngurtu non yen jima wuri wala holle ko waray ko wadde tawede cilli den ceyi on jarama